madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa saxiixay sharci muran badan ka dhaliyay dalka Kenya, kaasoo u gogol xaaraya in dawladdu ay sii wado qaadista canshuuraha guryaha oo ah 1.5% mushaarka shaqaalaha la siiyo bil kasta. Sharcigan uu saxiixay madaxweynaha Kenya Ruto ayaa ka dhigan in saxiixa madaxweynaha kadib uu bilowdo mashruuca ay dawladdu ay ku doonayso in ay ku hirgeliso dhismaha guryaha la awoodi karo ee Kenyaanka saboolka ah, kaasoo ay dawladdu ay guryo ugu dhisayso Kenyaanka iyada oo dadka gaar ahaan shaqaalaha rayidka ah ay ka qaadayso dawladdu canshuur dheeraada. Hase yeeshee, bilowgii hindisaha qorshaha madaxweyne Ruto ayaa waxaa ka dhashay qeyladaan kasoo yartay mucaaradka iyo dadweyne tiro badan oo dareemay culays badan oo ay ku keentay canshuurtan cusub ee ay dawladdu ay qaadayso ee dhismaha guryaha. Sharcigan oo bilowgiisii maxkamadda la horgeeyey ayaa diidmo kala kulmay garsoorayaasha maxkamadda, walow markii dambe loo codeeyey. Mucaaradka Kenya ayaa ku hanjabay inay sharcigan cusub ay horgeyn doonaan maxkamadda, iyagoo dawladda Ruto ku eedeeyey inay iska indhatirayso walaaca ay Kenyaanka ay ka qabaan culayska canshuurtan cusub ee ay dawladdu ay soo kordhisay. Madaxweyne William Ruto ayaa dhankiisa ku doodaya in qorshihiisa uu yahay sidii uu u hirgelin lahaa ilaa 3 milyan oo guri oo loo dhiso Kenyaanka saboolka ah muddo kooban.
Our plan is to create minimum at least 2-3 million.
Qorshahanna waa inaan abuurno ugu yaraan 2-3 milyan oo milkiilo guri muddo gaaban gudaheed, si aan u helno waddan uu qof kasta aaminsan yahay inuu wax ku leeyahay, isla markaana ay qayb ka yihiin nidaamka deegaanka.
Dowladda ayaa ku adkaysanaysa inay hirgeliso qorshahan iyadoo ay sheegtay inaysan dib u dhigi doonin qaadista lacagahan cusub ee canshuurta ee ay ku doonayso inay ku hirgeliso mashruuca guryaha la awoodi karo ee loo dhisayo Kenyaanka saboolka ah. Haddaba maxay ka dhigan tahay in madaxweynuhu uu saxiixo sharciga guryaha la awoodo ee muranka ka dhex dhaliyay dalka Kenya? Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha Kenya ayaa su-aashaasi weydiiyey.
Kabarow, markii ugu horreysa maaha madaxweyne oo Kenya inuu saxiixo sharci dood badan ay ka taagan yihiin. Waxaa ka sii horreeyay madaxweynaha Uhuru iyo shuruucdii la dagaalanka argagixisada waabugeed, iyadoo doodo fara badan ay ka taagan yihiin dagaa la mariyey. Mar walibana madaxweynuhu wuxuu leeyahay qaabab uu ku mariyo shuruucda, maadaama baarlamaanka lasoo mariyey oo isaga loo keenay uu saaxay. Taas waxay ka dhigan tahay marka inuu ku guuleystay ajendalkii weynaa oo uu ku dhawaaqay markii doorashada uu usoo istaagay inuu dhisi doono 20,000 oo guri, 200,000 guri mamaaqani inuu dhisi doono. Maxkamadda Kenyana waa iska caadeedii maxkamad iskii wax weyn maaha. Taasna waxay keenaysaa in madaxweynuhu hore u dhaqaaqay barnaamijkiisana u meelmaray, laakiin su-aashu waxay tahay qaabkeen loo fulin doonaa? Taas ayaa ka muhiimsan. Kenyaanku dee ma bixin doona lacagtaas la rabo in laga jaro? Taas doodo fara badan ayaa ka taagan qaabka loo jari doonaa. Guryanta naftoodii meelaha laga dhisaayo intee waaye? Yacni su-aalo badan ayaa ka taagan, laakiin guud ahaan waa guul uu madaxweynuhu uu ku gaaray barnaamijkaasoo waqti dheer ku qaatay in la mariyo lana baas mariyo.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.